Black Market Records.
Mapenzi ya kudumu yana historia. Heshima na upole ndo unafanya unanivumiliaka. Sitaki tugombane utakujalia. Na nitasema I'm sorry kwa mbeleko nitakuimbiaka. She's so beautiful, I never seen a girl like you before. Nitakupenda paka tukifo, wako nishelewa nishapata jiko. Wengi wamesema sipo, kwa penzi la kunishada ta mimi nipo. Nitakuimbia hata wimbo, penzi wangu njo ucheze kwa maringo. So let me love you, weni wangu, nitakupenda till I die. Ubavu wangu, mama watoto wangu, ukiniacha nita cry. So let me love you, weni wangu, nitakupenda till I die. Ubavu wangu, mama watoto wangu, ukiniacha nita cry. Now give me some love. Nishajipanga, moyo umezama kwako we manyanga. Najua watasemanga, pendo langu kwako lishanoa nanga. I've never felt a thing like this, from the very first time you gave me a kiss. Mrembo baby unanipachis, penzi nishafunga nikatupa atakis. Nipache nikuete hanibu, ata nikikesha kwenye bu. Unanipa moyo tunda tutu, tutu. Wache nikulete hanibu, hanibu. Ata nikikesha kwenye bu, kwenye bu. Unanipa moyo tunda tutu, tutu.
Sabina, moyo wangu ushapenda chuki sina. Usije kunipanga mwanzo nitachina. Bado mtoto mama nikitinga mimba. Sabina, moyo wangu ushapenda chuki sina. Usije kunipanga mwanzo nitachina. Bado mtoto mama mikitinda mimba.
So let me love you, weni wangu, nitakupenda till I die. Ubavu wangu, mama watoto wangu, ukiniacha nita cry. So